Ndikengana kumwamba ndimaona mitambo Allahu alipo di ndikengana kumwamba ndimaona msomnyenyezi Allahu olinga di Sindiza siam, siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale undipen, sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale undipen. Mumanena chifukwa cha dini ya Allah Allahu ankuona wonena ngakale mutinene sitingasi ife kuchula dzinalala olinga di mukutinyoza Chifukwa cha dini ya Allah Allahu Azalanga wonyoza sindiza siam Siam Uchulam sindiza siam Uchulam zinala alam Uchulam zinala alam Ngakalo ndinyoze sindiza siam Uchulam sindiza siam Uchulam zinala alam Uchulam zinala alam Ngakalo ndinyoze Sindiza siam, siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale undipen, sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale undipen, sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale ndinyoze, sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakale ndinene. Sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakalo ndinene. Sindiza siam, uchulam sindiza siam, uchulam zinala alam, uchulam zinala alam, ngakalo ndinene.